osebenza la izwile bethi dayisa ngomzimba izwile bethi dayisa ngomzimba ethekwini awule ndaba zinzima awule ndaba zinzima zibuhlungu mayidayisa ngomzimba Dengalambi osebenza la Dengalambi osebenza Dengalambi osebenza Izwile bethi dayisa ngomzimba Izwile bethi dayisa ngomzimba Awu lendaba zinzima sibuhlungu
Majazana madoda ngihlaba ngiphezulu kaDavid Mlwela emakhishini kaloko kumatshela kancane ngithi bafana ngani ithinti mamba bafana yitha bantu uthini wemfo kangcobo uthini uyashela imhlobo bakhuluma ngapha nangapha ngeke balunge uthini wena siyabuya sisitaca mbidi thina kuzoninakala yonke le nto izolichitheka emgayiwe bafana bantu ngiyanitshela
Sangue.